is the second largest city in Kenya, with a population of about 1.2 million. A regional, cultural, and economic hub, Mombasa is always busy and vibrant. Unfortunately, however, Mombasa is plagued with extreme poverty, affecting numerous families.
Huko Taita, bwanangu ndio akaniacha, ndio tukaja huku. Omba nyumba, tunakaa.
And of course, with poverty come several difficulties. Husbands either pass away young, leaving their families to fend for themselves, or they leave their families permanently in pursuit of other opportunities, resulting in orphan children, divorcees, and widows. Children are left with little choice except to part with childhood early and take up manual laboring jobs in order to survive. Children like Ali not only have to assume financial responsibilities in their homes, but must also receive an education.
Ali, habari yako Ali?
Nzuri.
Ujambo? Wewe una wazazi wako wote wawili? Hauna wazazi wote wawili? Una nani? Baba alienda wapi?
Ali's school is far from his home and he must walk a great distance to receive his formal education.
Sasa uko skulini, uko darasa gani wewe mwenyewe?
Darasa la 3.
Unasoma darasa, unasoma nini pale darasa la 3?
Maths.
Science. Social studies. Ah, na unapenda nini katika darasa? Unaelewa nini? Unasikia nini vizuri?
Maths.
Na nini ingine?
Ali and children like him are often malnourished, consuming one meal a day in the evening, often skipping both breakfast and lunch.
Je, nyumbani kule za zile mnatoka nyumbani, mama huwa amewatengenezea nini? Kwa nyumba asubuhi ndio mnatoka? Oh, chakula mnakula mara moja tu kwa mchana moja. Na inapatikana saa yote ama kwa saa zingine mnalala njaa?
Meeting and conversing with Ali was heart-wrenching. His day-to-day struggles, coupled with the loss of his father, has left a hole in his heart. A pain that lives on and resonates in his eyes. Maulana Sayyid Muhammad Ali is in charge of the school and often counsels children like Ali. Losing his own mother at such a young age has enabled him to understand the pain felt by these children.
Na usife moyo wala usivunjike moyo, Mwenyezi Mungu anaweza akakuletea ufadhili wa kuweza kukusaidia wewe ukasoma mpaka ukamaliza masomo yako toka primary mpaka secondary mpaka university, na ukaweza Mungu akijalie ukapata kazi.
Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
He has been working for the Bilal Muslim Mission of Kenya for several years and does his best to give these children moral support.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sivunjike moyo, ufanye bidii sana.
Allahu Akbar.
wala usiweze kuona wenzako pengine wao wana nafasi nzuri kama moyo ukasikitika kaona kama kuwa mimi ningekuwa kama fulani au baba yangu angekuwa baba fulani. La, hayo yote wayawache na usiweze kuona kabisa, ujue kwa kuwa Mwenyezi Mungu yuko pamoja nayo inshallah, na anaweza kukufungulia mambo yako yote ikiwa yeye mwenyewe umefanya bidii na ibada. Usiwache msikitini kuswali wakati wote na kusoma pia dini mbali na shule, ufanye bidii kusoma haswa dini yako, Mwenyezi Mungu atakubariki. Umefahamu?
Mimi ni Mwalimu Said Ali Muhammad Hiribaye Magaoni. Nyumbani natoka Tana River District. Zaliwa mwaka 1952, kini babangu alikuwa na wake wawili. Nimelelewa na mama yule ambaye kwamba mama wa pili. Na alipofikia wakati akwenda shule, nienda shule lakini ikawa matatizo kuhusiana na mchango wa pesa ilikuwa kidogo sana. Nimesoma mpaka darasa la 5.
Kisha
kwanza hapa ni in charge wa kituo, pia ni imam ambaye anasimamia kuswalisha msikitini tukisaidiana na mwenzangu. Hata kama mimi niko wakati mwingine napa nafasi anaswalisha Ijumaa, nasimamia wakati mwingine napa nafasi yeye pia anaswalisha, ili kuwa kujitayarisha kama itakuwa mwingine sipo isiwe ndio anaanza. Ndio maana wakati mwingine humpa nafasi pia anaswalisha Ijumaa. So wakati aidi pia wakati mimi nikiswalisha aidi hii ile idi ndogo, yeye pamoja anaswalisha aidi kubwa, ili naye pia awe wakati wote yuko sawa sawa, sio mkiondoka ghafla ndio anaanza babaika babaika.
Ashhadu anna amiral mu'minin aliyal
Spiritual leaders do their best to financially support the community, but also find it important to support the children spiritually by teaching them Islam and instilling the love of the Ahlul Bayt in their hearts. These children relate their suffering to the difficulties that Imam Hussein and his family went through in Karbala. Their tragedy gives them the strength to deal with their own difficulties.
Lingine kwa mla simambia pia hapa tuna mipango kama families. Kuna mpango families wanatoa mchango kila mwezi shilingi 30 na 30 za kujiandikisha, hizo 30 zinaenda ofisini kisha 30 kila mwezi. Hizo pesa ziko tumefungua account ya banka Mariakani ambapo kwamba zinasaidia kulipia maji kama kuna matatizo ya mambo ya mikeka, pia matatizo mengine kama itatokea. Pia wakati huu tumeweka moto, kwa moto pia linasaidia kulipia. Mimi pia ndio nasiwe kama mwandishi, lakini tuna secretary na pia tuna chairman na kamati pia ambapo kwamba tunashirikiana kwa pamoja.
Poverty-stricken families endure several day-to-day struggles. From walking barefoot to school in the scorching heat of Mombasa, to performing manual labor to put food on the table, every member of the family undergoes trials and tribulations in order to survive.
Kusema kweli, maisha yangu nilipokuwa mdogo yalikuwa ni maisha yenye shida nyingi sana. Kwanza nilipozaliwa katika boma hili, wazazi wangu walikuwa hawana kazi. Babangu alikuwa anafanya tu vibarua vya mkono, kufyeka, kulima. Mamangu naye alikuwa anafanya tu kazi ya kulima katika shamba. Wakati mwingine ilikuwa inabidi hata naenda kutafuta kibarua kulimia katika shamba la majirani ili tupate hata chakula.
Salim Chiro endured a fair share of struggle while growing up. He grew up in a remote village called Changoni outside Mombasa. His family could only provide him with one meal a day, which they ate at night.
Sasa wakati huo, nikiwa mdogo tukianza kusoma, ilikuwa ni maisha magumu sana. Nikiwa shule ya msingi, nilikuwa natembea kutoka hapa mpaka Changoni, ambapo ulikuwa ni mwendo wa dakika 55, dakika 60, karibu lisali moja, kutembea kutoka hapa mpaka Changoni.
Therefore, in school, he would never have lunch. At times, during the long walk to school and an empty stomach, he would faint or fall asleep in class.
Lakini nilikuwa sina hata siwezi nikapata hata shilingi 5 ama 10 ama 20 kula lunch. Kwa hivyo nilipofika darasa la 4, kwa sababu darasa la kwanza, la pili, la tatu ulikuwa tunaenda asubuhi tunarudi mchana. Lakini darasa la 4 mpaka darasa la 8 sasa ilikuwa ni kushinda shule. Nikitoka hapa saa 12 kasorobo nilikuwa ninarudi hapa jioni. Hiyo miaka yote ya darasa la 4 mpaka la 8 sikula lunch. Unaona? Sasa ilikuwa ni kusoma na kushinda njaa.
When he returned home, he would study under the moonlight, using a stick as his pencil and the sand as his paper to practice mathematical equations and other concepts he learned at school.
Hayo ndo maisha nilipitia. Wakati huo nilienda shule bila viatu, natembea mguu chuma mpaka shule. Na wakati kama huu vile unaona jua linachoma, ilikuwa inafikia wakati, ilikuwa kwa sababu kuna jua kali, ilikuwa kuna choma.
Salim was a bright boy in a difficult situation. He lived in a small hut alongside his two parents, three siblings, goats and chicken the family reared.
Hapa ndo walikuwa wanasoma, alafu hapa ndo walikuwa wanalala, na wawili walikuwa wanalala hapa, mmoja alikuwa analala hapa, alafu kama ni kusoma wanasoma hapa.
Na hizi ni vitabu vyao wao?
Hivi ni vitabu vyao. Wakija wakati wa nani holiday, na nani, na kama hii imeandikwa Nyavula's book. Nyavula ni Sakina Nyavula Chiro. Hapa ndo mahali ambapo tulikuwa tunatumia kupika mboga, sima, na wakati mwingine humo tulikuwa nasaidia kuleta joto katika nyumba, kwa sababu mwezi wa 6 na wa 7 hii sehemu iko na baridi sana. Sasa ulikuwa ukiwasha moto hapa unasikia joto kidogo kwenye room.
Hii ni nyumba yangu iliyokuwa nikiishi na bibi yangu na watoto wangu.
People who passed by his home often laughed at him and mocked their conditions and lifestyle. This gave him the determination to want to succeed in life and build a better home and life for his family.
Inapigwa tena kiraka mpaka yule fundi anapelekewa, anashindwa nitashona wapi. Hayo ndo maisha nilikuwa nikipitia nikiwa shule, hasa shule ya msingi ya Changoni.
Extreme poverty causes individuals to react in destructive ways, thereby affecting their families negatively. Several impoverished families reside in Mackinnon Road, a town in Taita, Taveta County, which is located between Mombasa and Voi. Zainab Okera, a mother of 11, lives on Mackinnon Road.
Mimi Zainab Okora nilikuwa huko Taita. Bwanangu ndio akaniacha, ndio tukaja huku. Kuja huku watoto ni wagonjwa, tunaomba nyumba, tunakaa. Tukakaa na shida ndio mtoto wangu akachenga hivi. tukajenga hii nyumba.
Zainab, an uneducated woman, did not have a job, nor did she have the means to provide for herself or her 11 children. She began undertaking small labor jobs around the area, like cutting firewood or plowing neighboring farms to put food on the table.
Sasa watoto wangu ni barua za koroga ma hakusoma. Hakusoma kusema kweli wote waine hakusoma. Sasa tukakaa yule mkubwa sasa akajawa bibi. Kwa bibi ndio akajenga nyumba yake. Hiyo ni nyumba ile pale. Na nyumba nyingine pale. Hadi akakaa na bibi yeye akakaa akashikwa ugonjwa akakufa. Akawaacha watoto watatu, wawili wa kiume, mmoja wa kike.
One of her sons, Mwachachuba, now a 30-year-old man, recollects the hardship his family faced when his father married another woman. Mwachachuba and his mother were forced to relocate elsewhere, forcing him to forego his childhood to help bring money into their household through performing manual labor.
Mimi hapo tatizo kubwa kulingana na vile nilivyoona. Hata wakati mimi kwanza mimi kazi yenyewe ya kwanza kuchunga mimi ilianza nikiwa niko na miaka mingapi? Miaka kama 9. Nafanya kazi na si pesa si mimi nachukua, pesa zinachukuliwa na mama mshwa mwezi. Fika mshwa mwezi mimi hata niende ninunue kama ni nguo tayari basi. Lakini mambo ya pesa hiyo nafikiri nishafanya hapo paka naanza kuelewa kwamba nimeanza kuwa mtu mzima, nilikuwa na miaka 17. Ndiko sasa hata ule mshahara nafanyia sio ule tena wa 150. Lakini nilianza kufanyia nikiwa na miaka 9. Nafanyia 150 kwa mwezi.
Due to these difficult circumstances, he was unable to attain a higher education. Whatever little they earned, they funded the education of his younger siblings.
Kashikilia ile kikundi. Kikundi sasa ndio kikanifanya mimi naona hivi, naona nafadhali, lakini tena shida iko. Shida iko maana kama hivi hii nyumba inataka kutengenezwa. Haya, na nimewachiwa watoto wale, baba alikufa, mamake aliondoka. Hai.
Like Salim Chiro, Mwachachuva, his mother and his siblings lived in an extremely small home, devoid of the comforts of electricity and running water. They would sleep in the same area as their two goats. The foul smell of the goats, coupled with the heat of Mombasa, made it difficult to reside in their home. Zainab and Mwachachuva undertook major struggles in order to survive.
Sasa naona pale taniko msikitini wangu siwezi kusikitika sana. Naomba Mungu, niko na kuomba Mungu tu. Nione uko mbele tafunukiliwa vipi. Na pale maji imeingia na nashika kazi ya kulimalima, tutafaulu kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. La shida woni hata niwe kwa hapa, shida nyingi iko, lakini sasa nitafanyaje? Ni kuomba Mungu tu, nangojea Mungu atanitolea wapi.
It is another bright and sunny day in Mombasa. At the end of the drive to Mackinnon Road was Oshi Lambo, a mother of 7 children. Oshi faced an enormous tragedy in her life. She faced the loss of her young son. He passed away at only 35 years of age, leaving behind his wife and 4 children. Oshi opened her heart and her home to her daughter-in-law and 4 grandchildren, who had no other place to go.
Manake nyumba ni ndogo, tena tuko na watoto hapo, tena napikia hapo.
tuna vimbuzi vyetu kama vitatu, tunaishi navyo hapo, tuna vikuku, tunaishi navyo hapo. Sasa tulikuwa ni matatizo. Si kawaida mwanadamu aishi hivyo.
With her husband's income extremely inconsistent, Oshi would carry out odd laboring jobs in order to send her children to school.
Matatizo nilipata. Manake saa ingine bwana hana kazi. Akipata kazi nile ya mjengo, anakupeleka porini, mkakate miti, mpeleke kwa kule ambaye anajenga, tena na mtoto mgongoni, mnashinda na jua. Pata ile miti na yeye abebe miti na mimi nibebe miti, tena na mimi nabeba na mtoto mgongoni. Tunapeleka huko ambaye atajenga jenga, apate pesa tununue chakula.
She kept patient in the face of adversity and maintained a faith in God to get her through these difficult times. On the long journeys to uncover the hardships endured by poverty-stricken families, it was discovered that our driver Ismail also had a story to tell.
Because the Sayyids, they were free.
Sayyids.
Sayyids, the descendants of the Prophet.
I kept on reading just like that. All books in my house are full of books in English. I really liked arguments of the Ahlul Bayt, very perfect, very strong compared to the others. I also learned how to read them, to know what about the other madhhabs. Shafi, Hanafi, Hanbali, the Wahhabis.
He works as a driver for the Bilal Muslim Mission of Kenya.
Me, I joined Bilal in 2006.
He was a Christian and came to the religion of Islam after a lot of self-study. He conducted a lot of research about the difference between Wahhabism and Shia Islam. He would visit several scholars to ask important questions and clear up misconceptions about Shia Islam.
The Wahhabis, I came to know them through Abdullah, but I didn't know who are the Wahhabis. I didn't know the difference in between. I had not known what the difference in between, what's Al Bayt, what are the Shias, who are the Shias, and who are the Sunnis. But because of my reading all the time, Habib used to bring me those big magazines of Echo of Islam. By that time, there was that revolution in Iran. It had passed. So Imam Khomeini, his speeches, his whatever he was really writing in the Echo of Islam, gave me more heart, made me more strong in reading, made me just like a soldier. I really like this. He encouraged me, Imam Khomeini encouraged me to be a Shia, really Shia.
Ismail met up with Maulana Muhammad Ali to ask him important questions about the holy month of Muharram.
Jena hii wakati inapofika wakati wa Muharram, sana sana huwa wanasema imefika ile mwezi hawa mashia kujikatakata. Sasa hii kujikatakata hii, akiniuza kwa nini nyinyi mashia mnajikata? Niweza kumwambia namna gani? Ni kitu iko wajibu katika ushia ama ni kitu iko katika Uislamu ama hii kujikatakata namna gani? Wakati wa Muharram, wakati tunamkumbuka Imam Hussein.
Sio kitu ya kuzusha wala siko kwa ni wajibu kujikatakata. Mm-hmm. Lakini inategemea mtu kulingana na imani yake vile anavyosikia uchungu.
Ismail's research of Islam created an unshakable conviction in his heart for the Ahlul Bayt. He does whatever he can to serve this beautiful message. Ismail is employed by the Bilal Muslim Mission of Kenya and is forever grateful for being shown the path of Islam.
Up to now, that Islam of Ahlul Bayt is running. That Islam is running in my body. The blood, everything of Ahlul Bayt is running in my blood, in my veins.
Pia tunafanya mambo ya tablighi pia, mbali na kusomesha tu, tunakuwa na tablighi pia kuzunguka hivi jiji vya vilioko karibuni ya Mackinnon Road. Na pia hapa tunajaribu sana kushirikiana. Kuna suni pale juu, lakini hapa kwetu kwa pande ya tuseme kwamba vituo vingine kuna mawahabi, lakini hapa kwetu tunashukuru hakuna mabishano baina ya wahabi baina ya shia na nini. Tunashirikiana siku ya Maulid, kama tunasherehe ile Maulid ya jamii tunawaita wanakuja wao wenyewe pia, kwa na Twitter tunaenda kule, japo tuko kila mtu na madhehebu yake, lakini tunashirikiana, hakuna matatizo yote kwa pale mama mvutano mbadili. Pia tuna Wakristo, lakini pia hatuna tatizo lolote. Hata kama pale barabarani kuna kituo cha mayatima kinasimamiwa na Mkristo, lakini tuna watoto wetu Waislamu wanaruhusiwa kusoma hapa madrasa, msikitini na vijana swali, hakuna tatizo lolote kwa pale huo.
The Bilal Muslim Mission of Kenya was established in the year 1971. This charitable organization aims to aid children, families, and communities in the rural villages of coastal and eastern provinces of Kenya. One of the ways the Bilal Muslim Mission supports impoverished families is through educating young and bright minds so they can acquire good-paying jobs to support their families. The education sector carefully crafts programs to prepare the young to undertake various roles. Maulana Ramadan Nwame Mburu is one of the individuals in charge of ensuring the syllabus and the teachers are up to par.
Kwa jina naitwa Ramadan Nwame Mburu. Kazi yangu hapa ni inspection, kutembelea hivi vituo vya Bilal Muslim Mission ambavyo vinafikia 15. Kwa hiyo kufitembelea hivi vituo.
Him and his team spend much of their time with these young students and giving them the tools they need for a better life.
Sasa sisi tunapokuwa tunatembelea kule, tunataka kuhakikisha kwamba je, walimu wanafanya kazi sawa sawa au namna gani. Kwa hivyo tunakwenda kuangalia yale mafunzo yeye wanayatekeleza sawa sawa, wanayafundisha sawa sawa. Pengine kunaweza kwa pengine wanashindwa simu fulani, pengine wanakuwa na matatizo fulani, pia wakati ule inakuwa ni fursa nzuri kwenda tunazungumza nao na wanatuelezea pia pengine matatizo yale wanayoona katika kule kufundisha. Kwa hiyo kwa ujumla kwamba tunakwenda kuhakikisha kwamba yale masomo waliokuwa wameelezewa kwamba wayafundishe kule, kwamba yanafundishwa kwa njia sawa sawa.
As a young student, Salim Chiro was lucky to benefit from Bilal Muslim Mission scholarship schemes. He was granted a scholarship which enabled him to complete his education. Through the sponsorship of Zainabia Child Sponsorship Scheme via Bilal Muslim Mission of Kenya, he was able to receive funds needed to admit him at the prestigious Al Rasul Al Akram Academy in Nairobi.
Actually, I'm very grateful. I'm very proud. I've come a long way. I had a school fees complication when I was young. It was very hard to get school fees. But I thank God I got scholarship. And at least I have managed to reach this level. I'm very happy. I'm very proud. Actually, I didn't think that I could have made it to this level. But I thank God. Allah has enabled me to reach this stage. I'm very happy. I feel this is a dream come true.
A central feature that creates human interest.
During his time at Al Rasul Al Akram, he felt just how impoverished his family was.
And that is the final focus.
He studied alongside children from rich families and diverse nationalities. He realized how financially disadvantaged he was and vowed to fight poverty and dependency to attain financial freedom.
So we are here. We had a broad topic. We have now down to coast, Mombasa County.
Salim is now the head of the Corporate Communications Department at the Technical University of Mombasa. His position has enabled him to eradicate the poverty existing in his family. He also does his best to go back to Changoni and help his community.
When I was growing up, we didn't have even a good house. We had a traditional house whereby we were sleeping together with goats, chicken, and my parents. But this place has changed my life.
Yes, welcome to Technical University of Mombasa. This is Corporate Communications Department. My name is Salim Chiro. I'm the one who is heading this department. This gentleman here is Victor Kambi, an assistant public relations officer.
At least I've built a modern house. I've built a good structure for my parents. I can take care of myself, my kid, my wife. I can also take care of my parents. We used to go without food, but I thank God now I can afford. We can afford three meals. I can support my family. So far, my sister is at the university. She's taking IRE Kiswahili, and I'm the one who is supporting her. I have another sister who is taking a diploma in radio and TV production at Mombasa Aviation. I'm the one who is supporting her. And the last born is in Form 2, Makina Girls. Mm-hmm. I'm supporting her. So at least this place has really changed my life. I can take care of my family. I can take care of my bills. And if it were not this place, then I could not have managed to do all those things.
But we need to educate the mass at the moment, which are there.
The Bilal Muslim Mission of Kenya not only aids the impoverished through education schemes, but also provides economic empowerment through granting loans for the purpose of setting up small businesses. This way, families are able to earn a suitable living and lead comfortable lives with their families. Zainab Okera heard an announcement at her local center regarding the formation of Lamkani Women's Group and decided to become a member. This group provides support for women in the area by teaching them important skills in order to relieve them of their dependent lives. She attended three modules offered by the Bilal Muslim Mission and took her first loan of 5,000 Kenyan shillings in 2011.
Watoto ni kukaa hapo kikundini niendelee nacho. Alafu nachukua mkopo. Ndio tunasaidikia na watoto nasaidia na hiyo. Kama nimechukua pesa kwenye kikundi, alafu ile shida iko na tunaiondoa. Shida kama shida hapo haishi, shida iko.
She started a business of selling a vegetable kiosk. She then took another loan of 8,000 Kenyan shillings in 2012 and added a stock in her vegetable kiosk and also diversified by adding dry fish in her business. She has managed to plant bananas, cassava, and vegetables, but has yet to receive her profit from this. The profits she earned from her other businesses have helped her build a good home for her family. The remainder of the profits is used towards her home necessities and also provides her children and grandchildren school materials like pens and books or school fees.
Hii msaada naona inasaidia paka sahihi kwa sababu hata ukiangalia vile kulivyokuwa si kama vile ambavyo hata watu sahihi wanashangaa kwa sababu vile kulivyokuwa hapa hata watu walikuwa waziamini kama tunaweza kupaleza kwa hivi. Sababu maji yenyewe ilikuwa ni topaka tuyafate tunachochote lakini sasa inaona maji tunachote hapo.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa zidni bihim ya rabbi.
Like Zainab Okera, Oshi Lambo also reaped great benefits from joining the Lamkani Women's Group. She began taking courses which helped her understand the concept of loans and starting a business.
Mimi niko na biashara kangu. Sasa hapo ndio sasa tukaanza kuingia kwa vikundi sasa. Kikundi cha Black. Tukaanza mwaka huu wa 9 tangu tuanze hii. Na niyo kikundi ya Bilali iji hapa. ikaje katufundisha mafundisho, mtu akichukua mkopo, kama ni biashara afanye hivi afanye hivi. Tukafundishwa ndio sasa tukaanza kuchukua pesa sasa.
Her first loan in December of 2009 of 6000 Kenyan shillings enabled her to start a business of catering of head of goat and cows called Marondo. She handed over her catering business to her daughter-in-law while she managed to buy and sell sugar in the market. With the profit received, she would use it at home for her household needs. She also used the profit to send her three girls to tailoring schools as she could not afford the expenses of school fees. These girls now use their knowledge to start a tailoring business.
Nikaanza na 5000, nikaanza kununua sukari yangu, nikauza tapaka nikaleta mafuta ya mboga, nikauza, nikachukua 10000, nikanunua ng'ombe. Ng'ombe hizo tazimezaa. Haya, nikamaliza. Nikachukua 15000, nikaongeza kabiashara kangu hivyo hivyo kuchukua. Hata hivi hivi sasa hivi nilichukua mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5 mwaka huu ambao umeisha. Nikachukua 20,001.
Her children are doing extremely well. Her daughter is now in secondary school and her sons are becoming mechanics. She is extremely grateful for the way the Bilal Muslim Mission has turned her life around.
Nikaanza nyumba pale. Ile yangu ya nikaanza nyumba kafuta nyumba yangu kule nyuma. Sasa nikimaliza alafu nachukua tena tapaka nikajenga. Sasa hivi sasa hivi mwezi huu wa 3 namaliza mkopo wangu. Na huo mkopo, kuchukua mikopo zinatusaidia na zimetuondolea shida mkopo. Hata mtoto wangu yuko huko shuleni, hata saa nyingine namsaidia na saa nyingine nasaidiwa na ndugu yake sub chief, na mimi mwenyewe saa nyingine namsaidia mambo madogo madogo. Ndio hivyo.
Say Ahlul Bayt TV.
The echoes of her children's cries are a distant nightmare of the past. She now looks forward to a bright and laughter-filled future.
The holy household for every household.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Back at the school, Maulana Ramadan Gwamimburu is preparing to deliver his address to the students. The radio show aims to bring a verse of the Quran to light, allowing the students to then contemplate its message and implement its teachings in their lives.
5, 4, 2, 1, go!
Assalamu alaikum, mpenzi msikilizaji, na karibu kwa kipindi cha nasaha. Kipindi hiki kinatolewa kwako na Bilal Muslim Mission of Kenya. Leo tunazungumzia kuhusu aya ya 8 ya suratul Dahar. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ulisha chakula juu ya upendo wake maskini, yatima na mateka. Kwa hivyo aya hii inatuelezea kwamba umuhimu wa kuweza kusaidia maskini na watu wasiojiweza. Kwa hivyo Ahlul Bayt ambao ndio walionyesha mfano ambao wa kuweza kusaidia. Kwa hivyo na sisi hiyo kama ni mfano tuchukue kwao, tuchukue mfano kutoka kwao, tuweze kufanya mambo kama haya kuweza mambo ya kheri.
Karibuni wageni, wageni.
The Bilal Muslim Mission, through the help of kind sponsors and donors, are able to grant economic empowerment to the impoverished. Ahmed Ali, a long-lasting member of the Bilal Muslim Mission team, explains how the donations given help these individuals and blossom into wonderful results.
We have an education system whereby we assist children, and the assistance comes from various donors. And a child, when that child is assisted, I've seen children being assisted through the primary education, through the secondary education, that's the post-primary education, and I've even seen students whom we have assisted going through vocational training in colleges and at university levels. And most of the students, some of them are our products, they're at the moment, alhamdulillah, working and taking care of their families. And at the grassroots level, they even go back to the centers from wherever they've come to build up their centers. Like one or two centers, they were the same people who were sponsored by Bilal Muslim Mission earlier, and they are working at better positions, better prospects, they are earning better. They have managed to assist their centers by providing electricity, like the full cost of fitting of electricity and everything they were undertaken. The Bilal only chipped in by providing the Kenya Power Lighting meter and everything costs. Otherwise, they even have assisted in providing, maybe sometimes it comes to mats in the mosque, masjids and such things. So we have managed to get such kind of provisions from the people. They have learned those things and they are doing better. So that is what I have seen after putting in, empowering these students with education. It has assisted the community then and the family itself then. They have managed to assist the siblings, those who were also on Bilal education program, but since now they are on the faith, they have said, fine, we don't want any more assistance. That assistance can be assisted to others. We will take care of our siblings and make sure that they go further in education. So we have managed something like that also.
As Ahmed Ali mentioned, the Bilal Muslim Mission established various training modules for the empowerment of women in rural areas. One of these courses teaches women the art of tailoring. Many women utilize the skills obtained in these classes to begin their own tailoring businesses or work for an already established business. Amina is currently a student at tailoring school. She has led a life of difficulty and poverty. With this skill set under her belt, there is hope for a brighter future.
Mimi hata sahi nafanya na kuja shuleni asubuhi. Nikitoka jioni saa moja naingia kazini ya hoteli. Nafanya kazi ili najilipia school fees na hata kumtumania mzazi wangu pesa ajisaidie pamoja na hao wadogo wangu. Baada ya kumaliza ambao sasa hii ni mwaka wangu wa mwisho, nikishamaliza nikipata mashine yangu nitakuwa nikishona, nitafungua mahali kwangu niwe nikishona pia. Hata naweza hata nipate hata wanafunzi pia nao niwafundishe wawe kama mimi.
With the support given by the Bilal Muslim Mission, children like Ali can transform their lives and provide for themselves, their families, and communities. While Salim was growing up, he used to be in a situation similar to Ali.
During my wedding day, he was telling the crowd that she never imagined that one day we'll have a cement house at home. She never imagined. So actually sometimes they feel like it's a dream. You know, they were used to
sleep in the houses that were leaking. They were used to went without food. So they are very grateful. My parents are very proud of me. They are very happy. And I'm humbled. I'm humbled. I'm very much humbled. But anyway, I thank God. I thank Allah. It has been a long way. But I know God is the only person who made this one possible.
But after a lot of struggle and support given to him by the Bilal Muslim Mission, he now has a beautiful home for his family to comfortably reside in. And he is able to support his siblings to receive an education.
This is the sitting room. And this one is master's bedroom. This one is room for my baby Yusra. And when I get a baby boy, he'll be using this room. This one is kitchen, and the last partition is store. I decided to build this modern house kind of so that I can encourage even small boys to work hard so that they can build bigger houses like this one. And I'm glad that most of the young boys who are residing in this village, most of them, they're very serious with the studies. They want to build a bigger house like this one. So most of the time I'm in Mombasa, but now that the house is here, when the kids see this house, then they ask, what did this person do so that he built this big house? Then they were told that he worked hard in school. And to an extent, it has changed the mentality of the kids. Most of them are very serious with the studies.
Deep in a remote village in Mombasa, we met a woman who is extremely impoverished. She lives in this hut with her children, built by her own bare hands using twigs and leaves. Her husband left her alone, forcing her to take on the role of both the mother and the father.
Tena ni mgonjwa mimi wa mara mbili. Mimi nimeanzwa na TB kitambo sana, nikalala sana.
She struggles to make a living and often feels helpless. She earns her living by digging for coal in the ground. She does not have the tools to aid her and uses her bare hands. In addition to her poor living conditions, she suffers from tuberculosis and has recently developed AIDS.
Sisi nishiki vizuri sasa tafanyaje na niko peke yangu. Mimi nikilala hapo watoto nao atalala. Heri niende hivyo. Naumia lakini naenda hivyo sababu ya muji. Mimi ndimi bwana ndimi mama hapo nyumbani.
She has trouble sleeping at night because she coughs so much as she works extremely hard on the field. She has the burden of looking after all of her children's needs. And most of the time, there is no food at home.
Shida ya sima, ya nguo, ya watoto, tena ni mimi. Zote zangalia mimi. Nani tena ni mgonjwa. Sasa tafanya nini? Usinde na njaa paka jioni unaenda unapika kilo moja. Ile kilo moja hutaipika yote ile sababu kesho utapika nini? Na huna. Unapika kidogo kesho malizi. Kesho kutwa una kitu. Unashinda hivyo unalala hivyo.
Her children faced expulsion from school as she was unable to keep up with the school payments.
Chakula shuleni zinatakikana. Kule shuleni hazitaenda kule. Zinaenda huko kwa tumbo.
Her husband does not help them, nor does he come to visit them.
Naenda tafuta tena kana. Naenda tafuta nikitafuta kule na naja tena. Kifika hapa nyumbani pesa zinaenda tumboni. Sasa mimi nitafanya nini jameni? Nataka mnisaidie na nyumba sina, mnisaidie kwanza vile ambavyo naona wenzangu wana nyumba na wana mabwana. Mimi usikia uchungu sana.
She feels extremely troubled and alone. There are many families like hers who need support and care.
Mimi mwanzo nilikuwa mgonjwa. Mimi natekana pesa za shule. Mwanzo mimi kama wenzangu wana kama nyumba nzuri, mimi mamangu hana. Mimi nasikia roho yangu kuumia tu na kama hii watu wanaangalia TV mimi siangalii. Na mimi tena na nenda mama mgonjwa, nenda kusaidia tu mama, sendi hata shule hata madrasa kwa vile nenda kusaidia mamangu.